إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله فاكم يه أكرابا كشافيك النبي يوسف عليه الصلاة والسلام nga amazok sonyo baganda be era ne tukiraba nti yali atandise okukola enteekateeka y'okubeera nga asisinkana ne bazadde be awo bye yawukanako ng'akyali mulenzi muto ddala. La shak tekiri mu kubuusabuusa kwonna nti ayina shauk, omutima guyaayaana, omutima guyaayaana yeesunga okubeera nga akuba eriiso ku taata we Nabbi Yaquba alayhi salatu wassalam. Olw'ensonga eziwerako, ensonga esooka, olw'ebbanga eddene lyamaze nga myesinga omukwano ogwa taata we. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yateeka omukwano wakati w'omuzadde n'omwana we. Era nga oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera wadde ekyengera n'abeera nga ateeka omukwano wakati we ne muzadde we, omukwano ogwo omutakowo wakubeera nga agunyumirwa ne bw'abeera nga akuze alina abaana n'abazzukulu. Asigala ayagala okwagalwa taata we, asigala ayagala okwagalwa maama we. Nabwekityo Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu yeesunga nnyo okubeera nga nate asisinkana taata we olw'omukwano ogwo omuyitirivu gwe yali amulinako ng'akyali muto. Omukwano ogwo ne bagukutulira mu maanyi, ne baguttira mu maanyi baganda be bano. Oweekitiibwa Allah waba amuwadde ka chansi ng'akyasobola okuddamu okubasisinkana n'abatunula mu kyenyi, nawo ne batunula mu kyenyi kye nga ddala ddala ensonga ya ttendo nnyo eri Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu. Ensonga ey'okubiri, lwaki alina okuyaayaana kungi okubeera nti asisinkana taata we ono? Kwe kubeera nti nno balina akakwate ak'eddiini. Ono Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yaquubu, ate ono Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yusufu. Kale agenda kumusisinkanira mu biti bingi. Agenda mmusisinkanira mu kiti eky'obwa nnabbi, abeerengera mu ngeri y'emu amusisinkanira mu kiti eky'obuzadde. Munsonyoko, barakallahu fiikum. Nabwekityo nnabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusufu yakola enteekateeka okubeera ng'asisinkana taata we. Atunyumiza oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu yakwata ekkanzu ye gyeyayambalanga. Ekkanzu eno n'abeera nga yagiwa baganda be, n'abalagira banguwe badduke emisinde bagende bagisuule ku kitaabwe, bagikube ku feesi ya taata waabwe Nabbi Yaquubu alayhi salatu wassalaam. Agamba oweekitiibwa Allah nti idhhabu biqamisi haadha faalquuhu ala wajihi abi yaati basiira. Yabalagira nti mudduke emisinde mukwate kanzu yange eno mugende nayo bwe mutuuke wali taata mubeere nga mugisuula ku feesi ye yaati basiira, agenda kuddamu alabe. Tuyigawo wano nti yali amaze okubeera nga abasembeza ne bamunyumiza embeera kitaabwe gy'alimu, mu kubeera nti nno amawulire ga Binyamin bwe gaamutuukako yakaaba n'amaaso ne gabeera nga gaaziba. Nabwekityo kyava abawa ekkanzu eno n'abaga ati mudduke mugende bwe mutuuke wali taata mugisuule ku feesi ye agenda kubeera nga addamu okulaba. Temwerabira nti olwo nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Oweekitiibwa Allah amulungamya ku bintu eby'enjawulo, n'abeera nga ebintu ebyo abikola ng'alungamizibwa omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. N'abagamba ensonga eyokubiri, tuwa'atuuni bi ahlikum ajma'in. Temukomaawo wabula mukukumbe ab'enganda zammwe bonna. Ahalikum ajma'in, bimaana babeere nga baleeta bajja bo, wa awulaaduhum n'abaana baabwe, wala ashira n'ab'enganda zaabwe bonna, temulekaayo bakojja bassenga, mwenna ab'enganda abeetoolera ku nabbi Yusuf, nabbi Yaquba alayhi salatu wassalaamu, bonna mubaleete. Hatta watawaabi'ukum, bwe mba mulya ne baamawaali, abantu bonna abayinako akakwate bonna mubeerenga mubakwata mubaleete. Wa atuuni bi ahlikum ajma'in. Ajma'in eno tawkid, temulekaayo n'omu kubo, bonna mubasitule mubaleete. Lwaki? Kubanga nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu mufuzi munene nnyo mu bafuzi b'eggwanga erya Misiri, na bwe kityo alina obusobozi obulisotolinga famire ye, okubeera nti nno oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala addamu bupya okubeera ng'ateekateeka obulamu bwayo mu ggwanga ery'Emisiri. Na bwe kityo yabagamba nti wa'tuuni bi ahlikum ajma'in, agamba omumanyi oweekitiibwa mufassir Imamu Sa'di rahimahullah, liyahsula tamamu al-liqah wassalama min nakadi al-ish wa dhanak al-rizq. Tusobola okubeera nga tusisinkana olusisinkana olujjuvu olubuna, kubanga saabula ku taata yekka, wabula nabula ne ku b'enganda zange bonna, omwali bassenga, omwali bakkojja, omwali n'abalala bonna, amako tubeere nga ffenna tusisinkana mu lulusisinkana olugazi. Era mu ngeri y'emu Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ampisizaako okubajja mu bwavu obuyitirivu bwe mulimu, ne rizqi eyo ebakaabya akayirigombe eyo gye muli mu nsi ey'e Kanaani. Na bwe kityo baatambula ne boolekera eggwanga ery'e Kanaani nga baddayo okubeera nga bawa kitaabwe amawulire ag'essanyu okumutegeeza nti nno omwana we Yusufu akyali mulamu, era basobodde okubeera nga bamufuna. Era nga ye munene bulijjo abapimira emmere, era nga ye yali yatumya Binyamin, era nga Binyamin ali mikono gye. Subhanallah, subhanallah, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala latifun lima yasha. Na bwe kityo bwe baatambula ne bafuluma mu ggwanga ery'Emisiri, ne batandika okubeera nga boolekera ensi ey'e Kanaani, amakulu bayingidde eggwanga ery'e Kanaani naye nga tebannatuuka waka, naye nga bamazeeko ensi ey'Emisiri, kiki ekyaddirira? Agamba oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti walamma fasalat al-'ayru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun. Bwe baamala okubeera nga bafuluma mu ggwanga ery'Emisiri, ne batandika okubeera nga batuuse mu ggwanga ery'e Kanaani, si gye bagenda wabula nga bayingidde mu nsalo z'eggwanga ery'e Kanaani. Ekyokulabirako, ovudde e Kenya kaakati bw'otuuka e Busia mu Saidi eya Uganda, ge makulu g'ekigambo kino walamma fasalatil iiru. Amakulu ebaamala okufuluma mu Misiri ne babeera nga bayingidde mu ggwanga ery'e Kanaani. Qala abuhum inni la ajidu uriha yusuf, kitaabwe kyava agamba abo abaali basigadde waali mu baana be n'abagamba nti inni la ajidu uriha yusuf, abange mpulira akawoowo ka Yusuf, mpulira akawoowo ka Yusuf. Ono tuyigawo nti abamu ku baganda ba nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu ku mulundi guno ogwasembayo tebagenda, baasigalayo ewali kitaabwe, abamu ne bagenda. Yensonga lwaki wano kitaabwe ali mu kubagamba ti inni la ajidu riha yusuf, abange mpulira akawoowo kannabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu, laula an tufannidun, singa sikubeera nti nno mugenda kugamba nti nno nsogonyose nfuuse mu buyabuya. Ekyo yakitya nti nno ekigambo kyayogera bagenda kusekera mu kikonde oba etunuleko bamwenye nga bagamba nti muzeeyi wabula yayongedde okugenda. Kwegamba alogoota na bulogoota nti takyategeera byayogera. Takyategeera byayogera. Teweerabira nti nno bano abaasigala tebannamanya nti nno ebigambo byabakyukira dda. Era omusajja bulijjo abawa emmere ye Yusufu alayhi salaatu wassalaamu. Nabwekityo bakyagenda mu maaso n'empisa zaabwe envundu ewali kitaabwe nga bw'ogenda okuwulira. Nabwekityo taata waabwe yawulira akawoowo wa fiilan yakawulira akawoowo ka nnabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu. Nabwekityo yatya nti nno bw'ababuulira kikyawulira bagenda kumusekerera bagambe nti muzeeyi yeeyongedde okuwenga yeeyongedde amagezi okubeera nga gagenda afuuse muharrafu. Nabwekityo kyava abeesooka nabaga laula antufannidoon abange mpulira akawo ka nnabbi Yusufu wabula nkimanyi nti nno mugenda bugenda kugamba nti nno sikyategeera byenjogera. Wano Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kigambo kino laula antufannidoon yakireeta mu makulu amalala nga nago gagenda mu kasoggo kamu amakulu gafaanaganya ddala gali genkulembeza okuleeta. Laula antufannidoon ay laula antusaffihoon laula antusaffihoon. Ate wano ekirala laula an tuharrimoon laula antusaffihoon amakulu singa sikuba nti nno mugenda kuntwala nti ndi safihi safihi ye muntu omubuyabuya singa sikulowooza nti nno lwakuba nti nno mugenda kugamba nti nno bubuyabuya bwe buntawaanya naye nze mpulira akawo ka nnabbi Yusufu. Amakulu ag'okubiri ag'ekigambo alfanad laula antufannidoon amakulu laula antuharrimoon. Alharamu kiki? Alharamu ye muntu okubeera nti nno akaddiye nnyo amagezi ne gagenda akaddiye nnyo amagezi ne gagenda. Era omusajja omukadde oba omukyala omukadde nga amagezi gatandise okubeera nga gagenda amakulu nga ebimu takyategera byayogera logootana bulogootanye oyo ayitibwa alharim. Alharim nabwekityo yagamba nti nno laula antufannidoon ng'ebigambo bino byonna bw'obitunuulira birina amakulu geegamu. Makulu ki? Singa sikubeera nti nno wadde nkimanyi nti mugenda kubeera nti nno mugenda kubeera nga munsekerera era nga mugamba nti byenjogera sibitegeera naye nze mpulira akawoowo ka nnabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu. Ibuni Abbas agamba bw'ati agamba ti lamma kharajati liiru haajati riihu wajaat yaquuba biriihi kamiisi Yusufu fawajada riihahu min masiirati thamaaniya ayyaam. Ibuni Abbas agamba nti karavaani eno ye aliir ayir ye karavaani karavaani eno bwe yafuruma mu ttaka ly'emisiri agamba ti haajati arriihu empewo ey'amaanyi n'ekuŋŋunta nga esika akawoowo akaali ku kkanzu ya nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu gye yali awadde baganda be n'ekuŋŋunta emisinde n'egenda buterevu n'ekasogga mu nnyindo za nnabbi Yaquubu alayhi assalaatu wassalaamu n'abeera nga yasobola okufuna akawooka ekkanzu ya mutabani we kubajjukira mubeeranga kumpi subhanallah Allah n'abeera nga ayina akawooka ke yali afuna mu mutabani we oyo nnabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaamu katika komawo nga kayitira ku kkanzu eno laba empewo gyekasikambudde n'ekaleeta. Agamba Ibuni Abbas radiyallahu ta'ala anhu tifawajada riihahu min masiirati thamaaniya ayyaam n'abeera nga yafuna akawoowo k'ekkanzu ya nnabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaamu mu distance gye baali bagenda okutambulira ennaku munaana ennaku munaana balyoke batuuke ewali nnabbi Yaquubu alayhi assalaatu wassalaamu. Abaffe ekigambo nnabbi Yaquubu alayhi salaatu wassalaamu kye yayogera kyamutaasa okubeera nti abaana be tebaamutemerera oba tebaamwogerako ekigambo kye kimu okubeera nti abeesooka kyamuwonya abadan tekyamuwonya wabula baakiggumiza butereevu nga bwe yakyogera ne bagamba nti tallahi innaka lafi dalaalika alqadiim qaaluu tallahi innaka lafi dalaalika alqadiim nikifana gani yadalanga buyari achitidye nduwa tibagendo kuchogira ila buibachogira bagamba ti innaka lafi dhalalika alqadim uchari mumbere eri musobi eri enkadde gamba obwongo osogonyo kadde okaddiyidde amagezi gagendedde ku nsobi eri enkadde nsobi eri enkadde nsobi ki ojukira ekigambo kibagamba nti inna abaana lafi dhalaalin mubiin mazima ddala kitaffe ali mu nsobi nnene okubeera nti ayagala nnyo Yusuf n'abeeranga omukwano ogugwanira ffe ate aguwa Yusufu alayhi salatu wassalaamu kaakati bagamba nti innaka lafi dhalaalika alqadiim okyali ku nsobi eri enkadde kw'okyali kw'osogonyokedde kwegamba bino byonna by'oyogera okulogootana kuno kwonna ologootanira ku nsobi eri enkadde eya Yusufu alayhi salatu wassalaamu yaani agamba mufassir annahu la yazaal taihan fi bahri alhubbi wala yatruk wala yatasalla bighayri Yusuf agamba nti nno akyali mu nnyanja y'obwagazi obuyitirivu bwe yaliko ne nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam era nabbi Yusufu okubeera nti nno yamuvadda ku maaso ne bamulimba n'omulimba ebbanga lyonna omutima gwe gwagaanira ddala okubeera nti gufuna replacement ku kwagala kwe yali alina ku nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu nabwekityo ne bamugamba nti nno bino ebigambo byayogera byalogootana byonna abizimbira ku nsobi eri ennene eyedda gyawangaaliddeko ebbanga lyonna nabwekityo nabbi yabaleka ne boogera bye baayagala okwogera allah subhanahu wataala atunyumiza nagati falamma anjaa albashiru alqaahu ala wajihihi fartadda basira aba akyali awo nabbi wa allah yaqubu alayhi salatu wassalaam nga baganda be ng'abaana be bagobye ate omurundi omulala nga bava mu nsi ey'emisiri naye ku mulundi guno okudda kwabwe kwali kudda nga kujjuddemu amawulire amalungi n'okusaasira okw'amaanyi okuva eri allah subhanahu wataala teweerabira nti baabulanga ne bakomawo ne kasimatu dhahar baabulanga ne bakomawo n'amawulire agazikiriza omutima nga bwe baakomawo amawulire ge baaleeta kukubeera nti n'omusege gulidde nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu era mu ngeri y'emu bwe baagenda emisiri amawulire ge baaleeta nti ne Binyamin abye n'asigalayo nga omuddu wahaakatha wahaakatha mu mbeera endala ezifaanaganako bwe zityo naye ku mulundi guno bajja n'amawulire agaalimu okusaasira okuyitirivu okwa allah subhanahu wataala eri nabbi we ow'ekitiibwa yaquba alayhi assalaatu wassalaamu era allah gad falamma anjaa albashiiru wano albishaara eri wano okusanyusa okuli wano kusanyusa okw'amawulire ddala nga gassanyu kubanga bishaara ekola ku sayidi zombiriri amawulire agajjira mu kigambo bishaara gakola ku sayidi zombiriri nga allah bwe gad fabashiruhum biazaabin aliim mubabwe amawulire amawulire gano nga ga bibonerezo ebiruma bye bagenda okufuna ekyo kijjudde mu Qur'ani mu ayati mpitirivu kaakati ate mu ngeri y'emu waliwo albishaara ng'ekola ku sayidi nungi nga kyekikolo nga allah bwe yagamba ti wabashiri allaziina aamanu wa amilu ssaalihaati wabashiri allaziina aamanu wa amilu ssaalihaati anna lahum jannaatin tajiri min tahti lanahaar muwa amawulire ag'essanyu eri abo abakkiriza abakola ebirima emirungi nti bagenda kubeera nga bayingira ejjana ekulukutira muyo emigga kaakati wano albashiiru ono gwe baatuma yajja emisinde eyakulembera banne najja emisinde nga yeetisse ekkanzu ya nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu bwe yatuuka ewali kitaawe atuddeawo tamanyi kiki allah subhanahu wataala kyamuleetedde neyafunye ku kawoowo ka ekkanzu ya Yusufu alayhi salatu wassalaamu akawoowo ka Yusufu n'abeeranga omutima gwe gwafunamu ku hope kuraja nti oba oliawo obulungi busembedde okubeera nga butuuka bwe yatuuka ewali kitaawe alqaahu ala wajihihi fartadda basira yakwata ekkanzu eno n'agisuula ku feesi ya kitaabwe nabbi Yusufu nabbi Yaquba alayhi salatu wassalaamu fartadda basira amaso ne gakomawo naddamu n'alaba bupya. Bwe yamala okulaba ekyo kyeyava agamba musanyu epitirivu era mu ngeri y'emu nga yeesitula olwesitula olw'ekitiibwa ku baana be ng'abagamba nti alam aqul lakum inni alamu minallahi ma la ta'lamun. Abange bulijjo sibagamba nti nze mmanyi era nfuna okumanya okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala immwe kwe mutafuna. Asonga ku kirooto kya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu, asonga kubeera nti nno oba lino obwobwannabbi bwali bumulaga nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu gyali mulamu, naye ng'ali ludda wa gy'atamanyi. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'okubeera nti nno teyakimubuuliranga awamu n'ekyo ng'ali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Teri kubuusabuusa nti yasabanga Allah ng'amusaba ng'alaajana ng'alaajana naye nga bwe twalabye mu by'okuyiga bye tuyiga mu ssuula eno. Kwe kubeera nti nno omuntu asobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga ebbanga nga Allah subhanahu wa ta'ala tannamwanukula, ekyo nno tekikutula mukkiriza kukumatira nti Allah amuwulira bulungi nnyo nnyo nnyo, tewaliyo harufu wadde okussa ate oba amanyi bulungi nnyo ebimuli mu mutima nga tannabisaba watya ng'amaze obbisaba. Nabwekyo kyo bannange timbuusabuusa nti nabbi wa Allah ono okuva omwana we yamubulako obulamu bonna bumaze alaajanira Allah, ni Allah amwanukudde ddi ibadallah. Abaffe wano waliwo ekyokuyiga ky'otaddeko omusitale kikuyambeko mu ddiini yo, sitandeke kutawaanya n'okulabankanya, oleke kubeeramu abo abalowooza nti nno osabye Allah nnyo ninga n'okumusaba wamusaba ku jjuma eri n'oddamu n'omusaba oluvannyuma lw'emyezi mukaaga mbu olunaku lumu wayimirira ku jjuma n'omusaba nidda munnange. Bano be basinga abaddu bonna okukola ibadaati bayimirirako ekiro ne basaala ne bakaaba ne balaajanira Allah, niraba ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala liyatwala okwanukula nabbi we ono w'ekitiibwa Yaqubu okuddamu okumugatta n'omwana we. Mu ngeri yemu nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu waliwo ayinza okubuusabuusa nti ebbanga lyonna yabanga alaajana ng'asaba Allah ng'asaba Allah ng'asaba Allah addemu amusinkanye kitaawe, tiri kubuusabuusa nti ekikolanga naye awamu n'ekyo laba ddi kyatwala emyaka emeka Allah okubeera nti amwanukula. Mu ngeri y'emu nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalamu Allah yamuwangaaliza mbugumba emyaka hatta malayika bwe zaaleeta amawulire yagamba nti abashartumuuni ala ammassaniya alkibaru fabima tubashirun, mundeetedde amawulire gano nze nanga mmaze okukaddi wansogonyose fabima tubashirun munsanyusa naki mu kiseera kino. Qaalu basharnaaka bilhaqi, baamugamba amawulire getukusanyusa nago ga amazima gavudde eri Allah fala takun min alqanitin, tubeeranga mwaba kutuka ku ssuubi n'olowooza nti aa nze dduwa yange khalas Allah talijja anukula. Wallahi billah Allah akwanukula edduwa gye wasaba ku myaka abiri n'agikwanukula ku myaka nkaaga. Naye khuliqa linsanu min ajal, Allah yatonda omuntu ng'apapa ng'apapa ayagala kiriwo ayagala kaggwerawo, nabwekityo bw'asabako n'asabako nebigaana ng'alekerawo. Akhil karim saba Allah edduwa gimusabenga oli myaka kumi, ogimusabenga oli ku kumi n'etaano, ogimusabenga oli ku myaka abiri yennyini nyini togikyusa abiri mu etaano asatu anagisabe Allah bw'agikwanukulira ku myaka nkaaga ekusanyusa nnyo ku myaka egyo nkaaga. Nga bw'olaba nti munnange bw'owola omuntu ssente oyagala azikomye omu bwangu, naye omuntu oyo asobola okuzikyereya, sigamba nti okukyereya ssente z'abaddu kirungi nedda era kirimbuli azaamanya nga nabbi weka nti wamathulul ghani dhulm, omuntu okukyerewa okusasula ne bw'aba n'enniya y'okusasula nti alisasula naye ng'alina obusobozi okusasula n'akyerewa bubeera buli azaamaanya bubeera buli azaamaanya, naye Allah asobola okusaasira ggwe ensimbi zino w'ozaagalira n'onakuwala nnyo n'onyiika n'agaana okuzikuwa, naye subhanallah sente wonna we zikugwira mu ngalo zikusanyusa kamala obukamazi. Oluusi Allah akugezesa n'omuddu ono omuli azaamaanya naye nga sente zino yagera nti olina ekiseera w'olibeera ng'okomye n'okulowooza bannaye kati nkoze ntya nkoze ntya nkoze ntya nkoze ntya nkoze ntya nkoze n'ojjukira kuzi gundi ng'olinga ng'eyamuvaayo nako wamwesonyiwa ne mu mbeera eno ekutuuseeko n'omujjukira. Ky'ova okwata akasimu n'omuyisaamu olukomo n'omugamba nti owange ddala ddala muganda wange sente zange wazitwalira ddala wazitwalira ddala naganti ayitawo kuduka subhala noyitawo nazikuwa nizi kugasa orugasa wizitali kugasiza wadde muhafu singa wazifuna mukiseera kiri nabwiki kyobannange tusabe Allah tetukutuka kusasira kwa Allah nabbi Zakariya alajanira Allah namgaki rabbi mulezi wange la tadharni farda tonde kabanna munigina wa anta khairul warithin nkaddiye ntuseeno nkaddiye nam buyamugama tugenda kufuna omwana Yahya yamugatu wa murati akhir ha nkaddiye ne omwana wange yuno ne mchara wange yuno mugumba ne amauli ngagazi gaba sanyusa nnyo kubanga kumpi bali baweddemu essuubi kadhalik manyantino ogugo gwa kusaba Allah edduwa wonna Allah wajanu kulirye kusanyusa nnyo ate oluusi neggasa nnyo okusinga singa Allah subhanahu wa ta'ala yajikuwera wali nabwe kityo bannange tukkirize Allah subhanahu wa ta'ala ayitumanye ntino adduau silahu almu'min edduwa kyekitala ky'omukkiriza ebintu byonna byotasobola kwetuusaako manyantino olina kubifuna nadduwa kubanga biri mawanika ga Allah ayitosobola kutambula n'ogayingiramu newejjirayo ky'oyagadde nabwe kyo ino konkona ate bbanga ly'omanango limwetaavu tufuna kiburu ku Allah gena maaso osabe 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 esawe ijja kutuuka obeerenga ofuna ky'oyagala ate muganda wange nga mmalize ensonga eno olw'obukulu bwayo kimanye akhi karim nti Qur'ani eno okuva gyetandikira mpaka ku nkomerero tetulinayo aya emu yokka bweti tetulinayo aya emu yokka bweti ng'omuddu ali ku dduniya kuno nga yadde eri Allah n'awanika emikono n'amusaba Allah natuga tetwamwanukula tetugirina aya wabula ekubyeko Qur'ani fasajabna lahu subhanallah n'abakafiri nga bwe basaba Allah ku dduniya kuno nga basaba Allah mukhulisan lahu ddin nga bamusaba n'omutima ogwamazima Allah baanukula wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin bwe bayingira mu lyato bakora Allah nga emitima gyabwe gyonna giri eri Allah falamma najjahum ila albarri idha hum mushrikun Allah malabajja mu nyanja n'abatuusa ku lukalu ne baleka bakola shiriki wano waliwo ensobi ewulirwa eyayogerwako omu ku baddu agamba nti nno omuddu ne bw'asabiikira Maria Allah mwanukula kasabira nga alyazamanyiziddwa ne bwagamba biikira Maria munkwatireko ti Allah mwanukula eyo nsobi nnene mu akida era yenne yali ajiwuliddeko togitwala ensobi nnene nnyo mu akida era buli yenne yali ajiwuliddeko togitwala tetukkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayanukulo ya musabye Allah asobola okwanukula omukafiri naam nayeddi ng'asabye ye towuli Allah nobwe yagamba fa idha rakibu fil fulki da'u Allah so si da'u bikira Maria oba da'u rubale mukasa la tia ni bwaba gaitu rubale mukasa yuni andiaza maiza Allah mwanukula eyo nsobi nene nnyo mwakeida yenne yali ajulidde konge yogeddwa yenne yajogera manyanti nno nsobi yogwani lokubera nga tujitwara omuntu Allah gwaya nukula mbakafiri alino kubanga asabye Allah ate mu kiseera kiwasabira Allah Allah namwanukula alino kubera nga omutima agworekeza Allah yekka nga byasinze byala tabitazze nabyo Allah nalyo kamwanukula mu kifo ekyo wa idha rakibu fil fulki da'u Allah basaba Allah tichikoma wokka mukhlisina lahu ddin ngiddini yabi byonna bajorekeza ili Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo ibadallah byonna bitulina mu Qur'an tulabanga Allah yanukula buli yenna eyadda gyali n'abeeranga musaba nabwe kityo nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam ihimilla mubanabi mu ngeri ey'okwenyumiriza mu bulungi bwa Allah gyali n'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde obuwanguzi ku bwononifu bw'abaana be bwe baali bakoze ebikolo bye bakola muganda waabwe n'engeri gye badde batawaanya mu kitaabwe n'ebigambo bye badde bamwanukula ebitali birungi yabagamba nti alam aqul lakum inni alamu minallahi ma la ta'lamun inni alamu minallahi ma la ta'lamun abaagi sibagambye wano ne mbaga nti mpuli akawoka nabbi Yusuf yabange bulijjo sibagamba nti nno muganda omu Yusufu jari mugende munonye buli jose bagamba ati mmanyi bye mutamanyi na bwe kityo nabiranga ali musanyo epitirivu gambo bino bikulaga essanyo epitirivu nabbi Yakobo alayhi salatu wassalamu yali alina mukiseera ekyo nga alaba nti nno okuddamu okusinkana ne mutabani we kusembedde nnyo oluvannyuma lw'okubeera ne Allah subhanahu wa ta'ala aleese akawookera ka nabbi Yusuf ate mu ngeri yemu ne kanzu neetuuka nobeeranga baagikuba ku maaso ge fartadda basira nabeeranga amaaso ge gaddamu ne garaba bupya bwe baalaba ekyo nno nalaba engeri gye baswala okuse mu maaso ga kitaabwe ne balaba nti nno enkwe zaabwe zonna Allah subhanahu wa ta'ala aziggyeeyo n'aziteeka ku ssuwaani mu maaso ga kitaabwe obulyazaamanya bwabwe ne obukumpanya bwabwe n'okwosa okw'obulimba n'enkwe zaabwe byonna Allah subhanahu wa ta'ala abibikkudde byonna n'abyoleka bulungi eri kitaabwe nga bwe yababikkula eri muganda waabwe Yusufu alayhi salatu wassalaam mu ngeri y'emu baalaajanira kitaabwe amangu ddala ne bamugamba nti ya abaana owange gwe kitaffe istaghfir lana dhunubana tukusaba odde eri Allah omutusabireko inna kunna khati'in mazima gali nti bulijjo tuli mu nsobi nnene qala saufa astaghfiru lakum rabbi n'abasuubiza n'agamba nti nno njja kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasonyiwa innahu huwa alghafuru rrahim mazima ddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi nnyo era musonyi ontuyigewo nti enkola y'abazadde abo ab'emyoyo eminafu ababeera nti abaana baabwe bakoze ensobi mu bulamu bwabwe ne babasobya ebintu maadha mu bulamu bwabwe okkakkana omwana najja ne yeetonda omwana najja ne yeetonda naga nedda usooka kungatta olina kumala kungatta ebyo si bituufu tuli basiraamu tuyige mu bifo ebifaanaganako bwe biti gw'olowooza abaana obayinza kukukola kinene ki ekifaanana abaana bano kye baakola kitaabwe nabbi Yakobo alayhi salatu wassalaamu watyanga oluusi taata abeeranga yeemusobya kubanga bwetugamba nti omuzadde tasobya tuba tutegeeza nti omwana takkirizibwa kweyambisa kusobya kwa taata adiiringe n'okusobya kwa taata nga bw'adiiringa n'okusobya kw'abantu abalala abamusobya tekitegeeza nti omuzadde Allah yamuwa ebbeetu mu nsi akole abaana ebyo ayagadde abadan era omuzadde taddaawo n'alowooza nti Allah talimuvunaana ku lunaku lw'enkomerero obulyazaamanya bw'akola mu baana be oba okubanyigiriza ekyo omuzadde abeerenga akimanyi muzadde abeerenga akimanyi nga bw'otayagala kukuyisa bubi nga bw'otayagala kitaawo akuyise bubi jjajja waabwe nawe mu ngeri y'emu tolyazaamanya baana bo tobanyigiriza bayise mu mpisa ennungi beera musaasi gye bali balowooleze bulungi tobakolimira tobasabira bubi beera nga tuli sensitive ku buli kasonga konna obateeke ku bunkenke beera taata ayambako ku baana bo okulongooseza n'okubeera nga bakubaako n'omukwano baleke kubeera nga balinganga abawa omulabe nga bwe tuwa gavumenti obanga bwe tuwa ebitongole ebiyazaamu bitubiwa ssente zaffe mu bulumi bitubiwa bireke kubeera nga bitukwata biteeke mu kkomera waliwo abazadde ng'abaana bayo tebabalabirira bawa abuwi ya Allah yuyo tumuwadde naye nga mumutima tebalinaamu buwomerevu gwonna tebalabira kitaabwe olw'embeera embi taata waabwe yeeyisaamu kubo kaakati laba ekyokuyiga ekiri wano laba nabbi ono ow'ekitiibwa engeri gye yadiiringamu n'abaana be abaamukola ekigambo ekinene kye tuteeka kuddamu buli muntu yenna akiraba naye yayanguwa mangu n'abasonyiwa kati omwana okuba nti ate yakusobya ekitono ennyo kituuka wano ate beera mwangu nnyo okusinga nabbi Yakobo alayhi assalaatu wassalaamu watya ate ng'oyinza n'okubanga ensonga Yesu waliwo ekyalo naye nga mu butuufu gwe obusobya butandikira nnyo gy'oli okusinga ewali omwana watya ate ng'oluusi abaana beetonda bwetonzi bibatamanyi nini munnange taata asanyukire ne beetonda ate era ng'oyagala asooka aleeta embuzi angatte asooka angulya ekkanzu angatte asooka agire bw'atya angatte n'ebirala ebifaanako bwe bityo tuleke kubeera bazadde babi tuyambeko abaana baffe okutambula mu nsi muno nga batulinako omukwano baleke kubeera nga batwetamwa kibi nnyo omuzadde okubeera mu nsi muno ng'abaana bo tebakwagala kibi nnyo ne be bakulabirira nga tebakwagala kibi nnyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe okulongoosa nabwe kityo tukomye wano nga nabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Yakobo alayhi salatu wassalaam ow'ekitiibwa Allah amaze okumuteewulula amaze okubeera ng'ategeera nti omwana we Yusufu gy'ali mulamu amaze okutegeera nti omwana we Binyamin ali mikono mituufu amaze okutegeera nti nno muganda we oba mutabani we omukulu Robel eggwanga lya Misiri gyali ye wali nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalaam era ye munene waayo amakulu ali mikono mituufu oboli yao Robel ya komaune baganda yebano mukujia okusanyo saa chitawe oboli yao yesigarayo Allahu ta'ala alam era tulabenga nabi Yusuf alayhi salatu wasalam amazo kutegeza baganda bi babirenga bakunganya binganda za ebonna babirenga wabatika bajje mugwanga eliye misiri checha dilla awo tugenda kutandikira bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala wafaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yirda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.